Yeah. It's your boy, Summer Tweezy.
Task cutting all his fucking money.
Unaddressed like Vanessa. Jita see money, ukimtaka tu mapesa. Ana zigo la lobesa. Bele ana kwenda nyuma takolina nesa.
Foeme
ni la malesa. Ukitaka demzuli weta mliza pesa. Nimepata kwenye insta. Nika mwanga shore weta kuja ghetto simza. Dang, I let it eyes on she. But I do my best, this game straight to me. Oh my lover, I bought konyagi and weed. Niki roller told me like kufuta all weed. Bada kuja geto, huku mbuwa inanyesha. Aike mungu leo huyu mtoto na kumesha. Dani nguo zinaonesha. Niku papila nika anda kuendesha. Naendesha kilometa niko juju na nesa. Sasa miezi imepita amenongewa na pesa. Story yangu siku zote inaishiwa na kutesa. Anafatu kufatu. Kumbe mini kingasti. Afanani playing kama movie tuna acti. Shori ana dress like the demon from the ashes. Afumina cash
nigga slapping all the ass.
Slapping, slapping.
Drop it to the floor.
Slapping, slapping.
Go. Told you she's a hoe. Shawty on a dress like the demon from the ashes. Kimona kama star, she's a queen of God. Kumbe mini kingasi. Hapa nani play kama movie tuna acti.
Slapping, slapping.
Like a demon from the ashes.
Afumina cash, nigga slapping.